za sifa, mioyo ya shukurani. Tunasogea mbele zako kwa kumshukuru. Umefanya mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Umetenda mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Wakutukuza kwa yale umeyatenda Bwana. Umetenda mambo mengi sana Bwana, na mioyo yetu inakusifu wewe Bwana. of our lips. We humble to lift you up. We humble to magnify you. Hallelujah, hallelujah. We give you all the praises, Jehovah.